mukama jachitibwa jamuwendo ensolo nenyonyi mubanga biraga obukulu bwo we watonda ebyenyanja ebyewalula nebibuka ekitibwa kyomukama kibuna ensi yonna oli wakitibwa Yesu oli mukulu mukama wayogera kigambo ensi nebiramu amakula anayeze ndi wa muwendo wanjabula kubitonde ebirala wakwata nangala sono mumba muchifana nicho webali. Chiri mubiona bulichi tonde ebinene bitolo ebyamanyi biwamanya olusu kole nyolu nane nyoli juli menga irandukume ebibala byalo ebiwomu ebileto bulamu omuti okubulamu okuleta amagezi buli kimu kyali kirungi ongasanyusa oli wakitibwa Yesu oli mukulu mukama wayogera kigambo ensi nebiramu amakula anayeze ndi wa muwendo wanjabula kubitonde ebirala wakwata nangala sono mumba muchifananyi kyo webale. Tukufu omubite ya bisima yetegeka atabule weyakema omukazi okulya kuyawaganwa ekibibwe kityo nekingira munsi yenakweno techa sanyusa mukama omuntu gwe yatonda okubula obujemu omukemi bwe yasiga mu muntu alumye mukama mumukwayo Yesu wewaayo obulamu bwe afe kulwange omusango ogw'obujemu wamunekikolimo ekyokufoluberera ebyoya binsasulira na musayi kati ndina kumuwa bulamu bwange abutwale abufugolwa nange funa obulokozi oli wakitibwa Yesu oli mukulu mukama wayogera kigambo ensi nebiramu amakula anayeze ndi wa muwendo wanjabula kubitonde ebirala wakwata nangala sono mumba muchifananyi kyo webale wakwata nangala sono mumba muchifananyi kyo webale wakwata nangala sono mumba muchifananyi kyo webale.